While you're outside exercising in the sun and fresh air, make sure to check yourself for ticks after being in woodsy areas like the Paint Branch Trail. Tick bites can cause a serious illness called Lyme disease, which is highly preventable and treatable if caught early. Maryland is in the top 15 states with the highest number of reported Lyme disease cases. The best way to deal with this illness is to prevent it, so avoid going off trail into the woods. And if you have to, make sure to check yourself afterwards for ticks or signs of bites, which usually appear as red bullseyes. If you feel any potential Lyme disease symptoms, like a rash, fever, joint pain, or muscle aches, immediately go to the University Health Center. Don't let this stop you from enjoying the great outdoors. Just be alert when you're outside and prevent this infection.
All right, this is WMUC Radio. This is WMUC Digital at College Park. I'm studying for an exam today, so I'm not going to give you like a detailed breakdown today. But I hope all is doing well. The five people who are listening right now. Crazy. Alright, so you can like check Spinatron or something if you really want to know what I'm playing. But I'll give like all the songs I play at the end. So just enjoy. We'll be right back.
Pepo so banyo so obosala, oboni, hey. Yeah. Nzete ebetela nkake ebangaka te likolo yinda osaka ngele mokolo ye molayi kozanga koyeba eya liwa ya ndambo
Bambangu basala banoki bawela bisose doucement s'insère doucement.
Diva.
azalaka na besoin de vitamine. Sola linga kumbo ya iparti na imboto sangi singa na malangwa iyo kakulinga sanke utuna motu ya nangai iyo komi singa itulao ya simba zigira ah 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 ya monata kalao kubanza ngai banzingwa kala elamba kabasu kwa bien. Après tout, mon yéko soit cassé l'oumé. Et l'engi à ma cause, c'est à la caramoua. Yo kati manga la nanouna weite. Soma sanoko, kole lama. T'as pas longtemps, Patrick. Ambassade Kangama na Libana, tous aïe belé, molongo molaï, tous aux élans. Pona nini moui, ekozoka moto sekobe na ilungi, kasina mote mate.
On a vu l'angai et comme un bouleversé. Otikingai nanzela ya ekulusu. Na soane ba blessé l'angai. Na komi traumatisé. Wanande pas l'angai. Yakako.
Nazala kana souci a blandine pema na lingaki.
Mon bébé.
Na senti kala na mote mangwe kolongwa kafe. Motema elo bakate. Solo na memi dambo, soki ngo de percussion, nyonso na kidiba, miso yo kaka soni, nasi mote meti kalaka, kaka akuraje na yo.
Ah mon amour,
nasala nyonso na mikitisa epai na yo,
lokela ngata mwako,
nasala nyonso na mikitisa kasi yo ni mangaite, mwami pale zanga kate na bolingo. Linga te lobi yo kufa bakunda na bosa na image oyo nazala ki potala oyo pe nazala ki bolula
e osala nga boyete che
mama yo ni dokutulo na ngai osilisi nga posa na motema nani ya kobikisa okibuba ya kakosalisa mambo yo
PDG Dongo
osala kene loko moko na nzoto na ebikisaka ngai kanda. Na boya ka kulobela yo kasi lelo na lobeli yo Fredi seka, benga seka, matame kokoto seka Onzo temo na saye
Louis Onema, l'Américain
ta yokei obosana te
c'est vrai
una na foto koma kamikanda kuna maso sala kuna banana yo babosana te te osali inoubliable
de Arthur face à face
opo prete zali lisumu te wasenga kikuna
okapishe mai
makasi na musala sakara de futa
long histoire
ba oyo baganya Pananda na mabe oyo na sala bangote na pesi bango kaka merci
le pentagon
na pesi bango kaka matoni e baya tambe
na olobali susite na fanu na ba
Yahweh Yahweh papa
Yahweh na biso
Yahweh omoto kela likolo na se
maposo ke
Yahweh omoto kela mabisi na maye kochola
kusama saka na anvers
atayo kei Patela chérie
ma
et puis c'est ton personne qui sache ses confiance et pas une anatikali na boutina qui n'a yo kosoka perte mon solo
talandenge na koma soba pona bolimba blanine pemba qui boston na na babena gayo
Kula kuna kosa mokala turna ngaye koko matikandalo koko matimba patikela ya chance ya famille rose mondeke
oh mon dieu malami tuna kaso kilo sambo nange kome panga yawe loti sanga tana revela sona chance ndenga ko bon
je la
nasengi nanga bombe mwapoto ngai meble Kasi babenga nga atani Mesanga mbongo na kabela basheke Maninga makuta bamengo yanga na kutande Kaka ponga na zanga
Kepese Sibidiki mani akanga emele nenge na kolela blandi Na ebite na banda wapi na suka wapi
veli tumba
Kolingo yango banga kimala kulela komi
mbake
Soni silulu kifaya
kani
Kanisa Richard Kabambi, Ndenge Tozalaki, Kanisa Melade de Bikofoya, bienvenue Ndombe, Yvonne Kabama, Koti Kayolate, Jalou FM.
Kanisa Nanoué,
Oye Bikula na Bissel, Blandine Pimba, Freddy Baloba na
Kishi,
Baloba Oyo, Tulapana Epaya, Dolo Makanda,
Koti
Kate Wilili, Kaidaro Picasso, Anyo Kwama.
Salon Barakuda Salon Maison Mère Popol Bakemba Bienvenue Nzenza Papi Bokoli
Yahweh moto kela likolo na se
Maître Chekola
Yahweh moto kela mambisi na maye kochola
Doyen Sayo Umba Koi Alain Lomboa De Bosco Kindou Jibé Bakola Mère Antolo Tumba Vanessa Padinabiso Mère Sasayoleki Laura Massamboko Alain Circus Circus Nathalie Demon Elengia Rigo Abunda Guilain Mongombe Pembe Lesimoutou Pego Alice Ebengo, Sai Sai na Manatana, Richard Kabala, Eric Ndala, Salon Authentique, Epayashana Peko, Kouchaman de Bundes, Barbi Maison Mereza Yabino, Ebongo Martin Likombe, Mao Peso, Jiji Dani, Chocho Bokito, Loami, Soso Aliaka Eloge Bokina Mongongo na ye. Oye ki yango ya bien Imam
Sans misère.